Look, I think the UK has an excellent relationship.
Britain waxay xiriir aad u wanaagsan la leedahay Soomaaliya. 2012 ilaa 2017 waxaa London ku qabanay shirar waaweyn oo Soomaaliya looga hadlay. Haatan waxaan dhaqaale badan ku bixinaa horumarka iyo amniga Soomaaliya. Marka waxaan dhihi karaa xiriir wanaagsan ayaan la leenahay dowladda Soomaaliya.
I'm delighted to say that I think at all levels we have an excellent relationship with the Somali government.
Waxaa jirta cabsi ah in xiriirka UK iyo Soomaaliya uusan wanaagsanayn tan iyo markii Soomaaliya ay eriday Nicholas Haysom, wakiilkii qarmada midoobay ee Soomaaliya.
Look, it's no secret that the whole international community, including the UK and including the United Nations, had...
Sir mabaha in beesha caalamka oo UK iyo qarmada midoobay ka mid yihiin ay ka xumaadeen sidii loo maareeyay doorashada Koonfur Galbeed iyo eryadii Haysom. Waxaan dareenay in sidaasi aysan ahayn sida ay tahay inay isula dhaqmaan hay-adaha iskaashi ka dhexeeya, balse haatan horumar wanaagsan ayaa jira. Haddii aad eegtid siday wax u dhacayaan toddobaadyadii ugu dambeeyay, waxaad arkaysaa inay jirto wada shaqayn heerkeedu sareeyo.
I think you will see that the partnership remains strong and enduring.
Ma isleedahay waana sababta aysan qaramada midoobay ilaa iyo haatan u magacaabi la'dahay qofkii bedeli lahaa Nicholas Haysom ee qaban lahaa jagada wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
We'd welcome the appointment of a new special representative as soon as possible.
Waxaan soo dhaweynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay qaramada midoobay u magacaawdo wakiilkeeda gaarka ah ee Soomaaliya, balse waxaa jira hanaan ay tahay in loo maro shaqaaleysiinta qofkaasi. Waxaan fahamsanahay in hawshaasi ay meel wanaagsan marayso. Xogeyaha guud ayaana ka sugi doonaa inuu magacaabo ergeygiisa gaarka ah u qaabilsan Soomaaliya. Aniga se ma arko wax dib u dhac ah oo hanaankii unbaa lagu guda jira.
This is simply a normal recruitment process.
UK waxay aad ula shaqeysaa dawladda Soomaaliya, waxaana jirta xurguf u dhaxeysa federaalka iyo maamul goboleedyada. Sideed u aragtaa arintaasi?
So we do very strongly hope and wish that there should be good cooperation in at all levels.
Waxaan si weyn u rajaynayaa inuu jiro iskaashi dhexmara dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Inta ay jirto xiisad la xiriirta dib u eegidda dastuurka, sharciga doorashada iyo sida loo qaybsanayo awoodda iyo khayraadka, xaalku ma wanaagsanaanayo. Waxaan aaminsanahay inay wacan tahay inay heshiiyaan. Haddii aan eegno tallaabooyinka xiga ee ay tahay in Soomaaliya ay qaado si deymaha looga cafiyo, waxaa jira qaybo ka mid ah oo ay tahay inay iska kaashadaan federaalka iyo maamul goboleedyada.
There are areas where the federal government and the federal member states will need to work together.
Ugu dambeyntii, waad ku cusub tahay Soomaaliya, waxaana dhowaan daawaday adigoo erayo af Soomaali ah ku hadlay oo fariin Ramadaan Kariima u diraya dadka. Waa sidee fikraddaada ku aadan Soomaalida?
Look, every Somali I have met has been extraordinary.
Qof kasta oo Soomaali ah oo aan la kulmay si aan caadi ahayn ayuu ii soo dhoweeyey. Soomaalida waxay ka soo jeedaa mid ka mid ah goobaha ugu quruxda badan dunida. Waa dal iyo dad leh xadaarad qadiimi ah. Aniga ayayna sharaf weyn ii tahay inaan ka howlgalo Soomaaliya, Cabdullaahi.
Civilization that is very ancient, and it's a real privilege for me to be able to stay and live in.